Maxan, pan the list. Sparks, pan the beat. Yo, you have to know that.
I made music.
Mwana mwala, poli mulunji. Mwana mwala, jambu nangi. Mwana mwala, you drive me crazy. Mwana mwala, girl is so amazing. Mwana mwala, poli mulunji. Mwana mwala, jambu nangi. Mwana mwala, you drive me crazy. Mwana mwala, girl is so amazing. Na kupenda penzi wangu, na kuwa samanzi wangu. Hakuna noma, wacha waseme. Kujama, na kupenda ma. Sina noma, wacha waseme. Wacha waseme, watachoka. Shampenzi mina kupenda. Si wachari, hisa zote ni mambo sawa. Natamani kushina we, natamani kuona we manzi we. Na kupenda, natamani kushina we, natamani kuona we manzi we. Na kuwasa, mwana mwala, poli mulunji. Mwana mwala, jambu nangi. Mwana mwala, you drive me crazy. Mwana mwala, kali so amazing. Mwana mwala, poli mulunji. Mwana mwala, jambu nangi. Mwana, you drive me crazy. Mwana mwana, girl is so amazing.
Nyenya nyenya nga voleta. Abala newe wanzikiza. Kwa mulisa, nyenya kayaka. Me love you my girl. Buli kumachando taku. Kwe njaga lakwe my girl. You're the number one in army like. Me love you, every time that you go away. Me can never forget how you do that thing. Me love you, your one and me love your face. Pretty girl, me love you, number one family. Me love you every time you go away. Me can never forget you, my girl. Sit up on the back, yeah. Me love you every time you do that. You wind me like.
Mwana mwala, poli mulunji. Mwana mwala, jambu nangi. Mwana mwala, you drive me crazy. Mwana mwala, girl is so amazing. Mwana mwala, poli mulunji. Mwana mwala, jambu nangi. Mwana mwala, you drive me crazy. Mwana mwala, girl is so amazing. Natamani nishi nawe, natamani kupe changu. Mwana mwala yenza kwa gala. Abo balimba, teba kulimba. Abo bayaye tubesika. Yegwe mulunji, we naronda. Eye mumaji kwenja gala. Sema chochote, onajitaka. Kusubisaka jambe kuwa. Amasoko, enyinde yo. Enani pamba, mpenzi wangu. Amasoko, enyinde yo. Enani pamba, mulongo wange. Mwana mwala, poli mulunji. Mwana mwala, jambu nangi. Mwana mwala, you drive me crazy. Mwana mwala, girl is so amazing. Mwana mwala, poli mulunji. Mwana mwala, jambu nangi. Mwana mwala, you drive me crazy. Mwana mwala, girl is so amazing. Mwana mwala, poli mulunji. Mwana mwala, jambu nangi. Mwana mwala, you drive me crazy. Mwana mwala, girl is so amazing. Mwana mwala.